la 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 la. Niki muita bibi, anaitika be. Niki muita rosiki, anaitika be. Ana sauti mololo, ni mzuri ati. African queen, ugwa ukenya iti. Mwendo wake wa malingo, mashingo yake. Macho yake anavolembua, ya peke yake. Sijawahi ona kama yeye, nimezunguka kote kote. Sijampata kama yeye, nimetembea kote kote. Oh, oh, moyo kudangisha siwezi, kutanga tanga tena siwezi. Kwake nimeshaweka kambi, akiniacha mazishi watanizika, nitakufa. Sio kwamba mendo mala yangu ya kwanza kupenda. No, nilishapenda, nikatendo, nikaumizwa. Tangu kama walikatenda, wakakaumiza. Ila leo namngangania, namngangania. Peke yake kanyonyesha njia, namenyonyesha njia. Walinikimbia kisa uchumi, yeah, ananivumilia. Hali yangu ameizoea, namuombea. True love never die, ndo kauli zake ndani. Ananipenda sana, si atanseme nini. It is time for can be, can bless you.
Amazing, amazing.